Bachata rock, music is cooking. Nitumbe shimatsatsa mfana. Nitumbe shimatsatsa mfamba na ekaya. Yingisela mohila hi fire. Bona loko she smile. Chotai tai. Jitsam shilo yebe. Ai fabi unga chafsi jebe. Nitumbe shimatsatsa mfamba na ekaya. Mohina hi fire. Bona loko she smile. Chotai tai. Shitsamshulo yebe ai fambi unga chafsi jebe. Hello girl, unti divisa imina Fabian vito ra mina. Mr. Romantic vabula mina. Loko ni swi langutisini inga ku hita chata wena na mina. No doubt no mistake nge ku kombi rhandu ra fake. Check teka mbilu mabebes ni pfumala mali so hi mbilu no ku tizama Mercedes Benz na ku promisa so kwa ni xava ni ta ku surprise. Ni tlhe ni nike who driver hambi u chayisa baselo ra we ra chavisa ni tlula ex ya mina lwa wa nyumisa futhi a hi tshikiswa lwa hi ta hi tshikanisa a hi languti mahlweni for me and you musi ni ku gangse khale ni te I love you a hi pushi relationship yi va vuxu hi ta endla swilo swa ku tala hi ri two. We can build the family that's true hi vana vana hambi wo endla two. Ni tumbe ximatsatsa ni famba na hi kaya mohina hi fire. Bona loko she smile xo tsayi tsayi. Shitsamshulo yebe ai fambi unga chafsi jebe. Ni tumbe ximatsatsa ni famba na hi kaya mohina hi fire. Bona loko she smile xo tsayi tsayi. Shitsamshulo yebe ai fambi unga chafsi jebe. Selana nobody's perfect. The challenges the tele just reject. Shimatsatsa shamina no ku tsunsusha ni ri wo nsati wa me. Lava vula ku jela nkarhi nkarhi so u fikini ku ri va together. Na ku tshama na mina na kaya forever. Forever my life, forever my wife. Till you die is the thing that I sign. If ni wrong you choose, Lord give me a son. La ku famba madyeleni ya rihlaza ni ku photo photo ni van'wama photo sela yingisela no ku tswela. Wena ximatsatsa loko yi holova never ni ku putsa ni ku tshamisa sitting room ni ku nyika butsa mhaka yikulu i ku endla muti a ni veri yiphoka ha ri na mahika muti. Ni tumbe ximatsatsa ni famba na hi kaya mohina hi fire. Bona loko she smile xo tsayi tsayi. Shitsamshulo yebe a hi fambi unga chafsi jebe. Ni tumbe ximatsatsa ni famba na hi kaya mohina hi fire.